Alihlanganisa nani angazi ngalifananisa nani ebilunga ngezwe ungangezwe ebilunga ngezwe uthando lwami ebilunga ngezwe ungangezwe ebilunga ngezwe uthando lwami Isimile sakho isone simjama kuze kweqe Isimile sakho isone simjama kuze kweqe Ngibinyakuthanda Ngibinyakuthanda Ngabe ngiyakhombisa mntana nomuntu ukuthi ngikuthanda kanjani nomuntu ukuthi ngikuthanda kanjani
bibankoni I can show you my heart bibankoni I can show you my heart
ebilunga ngezwe uthando lwami ebilunga ngezwe Isimjama kuze kweqe Isimile sakho Isone simjama kuze kweqe Ngabe ngiyakhombisa mntana nomuntu ukuthi ngikuthanda kanjani